kuko FPR imaze imyaka 20 iyobora sinya navuga ko ari ukuyobora ahubwo irica igakiza abanumva rero nta muntu wabyita kwibohoza kuko nabizi neza ukuntu yafashe ubutegetsi nyuma y'amaraso menshi amanitse ntawavuga rero kwibohoza yibohoreza mu maraso tukaba dusanga rero ahubwo n'imyaka 20 FPR imaze iri ku butegetsi yagombye guterwa ipfunwe n'ikimwaro kubera ko yananiwe byinshi mu buzima bw'iki gihugu u Rwanda
ariko nanone muri iyi myaka 20 Maitre Ntaganda muragira muti habaye kwica no gukiza hari byinshi byakozwe byagezweho abanyarwanda bashima
sinzi abanyarwanda babishima bari bo ahubwo iyo muvuga wenda intore kandi n'izo ntore n'inkeza ese ibyinshi bagezeho n'ibiti ni rya terambere birirwa baririmba bahuma amaso abazungu nyamara birebye neza nta terambere ry'igihugu riri mu Rwanda kuko iterambere riri mu Rwanda ni iterambere ryikubiwe n'abantu bake bashobora kwigerera ubukuru twe muri PS imberakuri tukaba dusanga ko iterambere ridasangiwe iba ari iterambere riganisha igihugu mu nyenga no mu muyonga nagira ngo uri umunyamakuru ugisoma ibinyamakuru byinshi n'amaraporo menshi ubu ngubu ikigaragara mu Rwanda ni uko iterambere ubukungu bikuye n'abantu 20% ngiyo imyaka 20 ya FPR
mwareba se Maitre Ntaganda ndumva byose musa nk'aho mugira muti nta cyakozwe na gito mwe icyo mwumva mwagira muti cyakorwa kugira ngo mubone ko hari icyo FPR yakoze nyuma y'imyaka 20 niki mwatubwira kimwe bibiri
icyakorwa ni ibintu dura tuvuga kenshi ntabwo ari na EPS imbera kuri ivuga gusa n'amahanga cyane cyane inshuti za FPR ndavuga za nshuti zayifashije kugera ku butegetsi nyuma y'amaraso menshi icyambere cyakorwa ni uko mu Rwanda haboneka demokarasi isesuye hakaboneka urubuga rwa politiki ku buryo bwagutse umuntu ntahige kubera ko atavugwa rumwe na leta ya FPR ngira ngo murabona ko FPR n'iki gihugu niyo byose irica igakiza yimitse ubwami bw'ubwidishi mu Rwanda FPR nitanga umucyo igatanga n'imvura ese koko ibyo ngibyo aho biganisha u Rwanda murabona rihe njye mbona rero aho biganisha u Rwanda ari mu icuraburindi mbona rero ko nta terambere rishoboka igihe cyose atari demokarasi nta terambere rishoboka igihe cyose abanyarwanda batisanzuye ubu Rwanda rusigaye ari prizo yagutse mu gifaransa babyita ni prizo a ciel ouvert mu Rwanda rwa FPR nyuma y'imyaka 20
Maitre Ntaganda muvuze prison yagutse ariko hashize iminsi mike muvuye muri prison ifunze nyuma y'imyaka 4 y'igifungo mwari mwarakatiwe nyuma y'iminsi mike mumaze hanze ubuzima bumeze bute
ngira ngo nkuko nabivuze uko nari nzeze muri gereza nuko meze mu Rwanda ni kimwe kubera ko nongeye mbishimangiyeho u Rwanda ni gereza yagutse nk'ubu ngubu aha ngaha ndi iwanjye mu rugo ubu ndacungwa aho ngiye hose barankurikira ahubwo nambonye n'umwanya wo gutabaza rwose ko ikintu cyose kizambaho kigomba kubazwa ni leta ya FPR ntabwo ushobora kwinyagambura abantu barigwa ku rugo rwanjye abantu barigwa bangenda aho ngiye hose mbese ndacyafunzwe meze nk'abagenzi banjye nasize inyuma muri za gereza
uwo ni